legit war, anagijere, zero koma no mufero, no mwana mufere. Legit war, zi mwana mkukumi, eh, vya lafu tonyo miza kubanda vavide mye. Anabisa kila fificha tai, siri nabu debo bumbuso wine, kudamu chimu, afsino lafu zista lie. Atere chila lonzibyo mazeo, now I'm dry. Ulini tupo kumatope, nile kupo kila kitu kipi kifanyo kope. Madeni ni kibao na chupa kazi ni lipe. Na kuchukia sana ni numoja tu ni hepe. Sikiza, tanguwe na mimi na konda tu. Nikambe sili kila siku tugombana tu. Wehu nipendi shajuo na penda pesa tu. Na ulini fanya mengi ila kanyamaza tu. Anagijere, jere, ziru kambiro mwenu mufere. Mfere nimetoka watu wanenu na gere. Gere na sababu niwe wakuna mwingine. Anagijere, jere, fere nimechoka watu wanani na gere. Gere na sababu ni wewa kuna mwingine. Wabula nkoyo yuka temba wo oloza wewe kabia chija kuja webi. Bade obambio wazeka funze sedira munte yandeka wanzi. Dukira zire na kungo sovizo olivera wo. Ana madari ndeta ni hai. Walai nechusa nile mbio na tebe mbae. Wagena nonde kata bila hai. Katuzungo dejenti mimi nisha funga jie. Buriche wasa wangana fuga kuchekua. Mpuriri za urunji kama kusomere barua. Uli murimbo uli mkuzo za njira. Kumutembo vera muyenga choka templi rovera katue. Toi nampisa toi na chitivo chicho choi. Na bukuzi na bukumpa nyanziramu. Hebio joina. Anagijere, jere, ziru kambiro mwono mufere. Mfere nimechoka watu wanenu na gere. Gere na sababu niwe wakuna mwengine. Anagijere, jere, ziru kambiro mwono mufere. Mfere nimechoka watu wanenu na gere. Gere na sababu niwe wakuna mwengine. Anagijera no mwana zanyanga pere. Na yere romu teme pchaza nyale robire mye. Mwade red card mwana mzanyo kwe kukomye. Anu nye walala na ye wano wawa mwule mye. Ebu niache nende zaku na minende zangu. Misi na mda waku nisha pata mke wangu. Ana upendo natakuwa mama wa wanangu. Nombo niache nende zaku na minende zangu. Ana madere indeta ni hai. Walai nechusa nile mbio na tebi mbae. Kikweli wagena nonde kata bila hai. Katuzungo dejendi mimi nisha funga njia. Jere, jere, ziru kambiro mwono mufere. Mfere nimechoka watu wanenu na gere. Gere na sababu niwe wakuna mwengine. Anagijere, jere, ziru kambiro mwono mufere. Mfere nimechoka watu wanenu na gere. Gere na sababu niwe wakuna mwengine. Yeah, Dem Cab in the jet wall. Management.